zenwap.com.
Kale Kale in the house. The boy last moon this Yawahara Hennes. Eo Shako. Charoli Pupa Koro Kutawash and Shita Kupanga Maneno Kwangala Lichi Lumuno no Wakin Pushi Nyapute Don Say Lila Muli Bukata Chilipo Tibi Na Twai Kata Kocha Naka Taida Mungo Shpiza Patuka Na Koro Umuno Benga Sango Na Mkosi Kutesi Ya Landa Pakuma Wandu Kuna Rukwepa Kwa Kampare Memu Yamano If Jande Ngumu Shakaite Chaku Piamano Chumono Kusango Kuchereo Kwa Kuro Piyama Fiki Chipi Ukasanga Ni Fiance Nda Wino Nine Wompenda Nga Chai Batu Chumewa Sende No Kocha No Kuno E Live Ya Tigemwe Punga Nimpia Shkwete Bagelwe Ni Vanishita Chimbi Mano Pe Kote Mavim Tupanga Po Chako Chako Kenny Lionze Chapwana wina makelo kungong Kenny Wonze Ukachula na sana, ukalolela sana Wekati bange mpia, nishamwe mpia, ufunyemwe mpia Yali kosa kubalolela kelo wabu ngafora ero babisha Mtabaishi wabu puba bafisha pa mwaba guruku tonton kanyala na libasha That's why ukwin mana yuenzi wangasha Yumi ukwin mamuru mbolo anziku wakasa Taluka welela back off Pango kupanga palasu opina na palaka five Mwana kushinko mwino kwin mira chini yono kukushike Songa ni movie nishini kashika Ala NS chima cha music na chamina panshine
Kale Kale in the house. Your boy last moon this Yawahara Hennes.
Shack on a mix.
Uncle Hero, Papina, Ospa Kwa.